Я никому кабать до сина. Я никому кабать до сина. На дома на се мангезинга. Бадона деку бей бенз ни а гэнг си а шуэнг бизи на дэн инвестин мо. А чана фала на инвестин мо. Hakuna vile na impress any broke. Doni poa dikis this piani joke. Kama si watu then what's gonna talk. Kama si watu then what's gonna talk. Nani atasema uli rise no ka fall. Nani atakufikisha kwa wall. Sunny less na jinyima then I'm serving it all. Kama big bro yo hapa ni farm tu peke spooky dogs. Shaba I flash bado gari. Au namna gani nafikia ganji ataka stand ambari. Kani peng sana pia customer service. Check ya wait kiti and a drive pass don't match. Magwangi 90% on a good con. Tualishindwa kunsoma wenye wakarudi ocha. Niambia mefanya nini sai and I'll top that fam believer. Mini achiever. Jewali dining room ndio tunapita. Kujikoroga na mashwenzi siko yorika. Usijipeleke iri mawezi tajika. Yeni kombo kabat dosina. Nadonga nasema ongezingo. Bado nade kubai bands ni again. Sia shweng busy na deni investing mo. Achana fala na investing mo. Hakuna vile na impress and he broke. Doni poa dikis this piani joke. Kama si watu then what's gonna talk.
Ali kwa zone, chizi kipa glock. Let up and bold, that's another piece combo. With my dose class, vision at the normal. I'm talking black ass, jumping by with foam. Zilishika nika die, let's pray. Benzo na kiposh one way. Sip heavy ndo tumalize the pain. Colons a kikatel Spain. One for the road, mellow blaze it. Lafu Dubai kipigwa moja deadly. Wawenda wazim sema crazy. Follow no si team uta deadly. Tunabadilisha wing. Kable kuwe message juni mesi ya kona team sema God. Mali tumefika sini God. Tuni ganji tunajazanisha vol.
Yani kwa mboka bat dosina. Nadonga nasema ongezingo. Bado nade kubai bands ni again. Sia shweng busy na deni investing mo. Achana fala na investing mo. Hakuna vile na impress and he broke. Doni poa dikis this piani joke. Kama si watu then what's gonna talk.